ezimnandi nazi ziningi ngikunikeza zonke izikhathi zami zempilo ngikunike nalo lo mkhuthazo nayi ngenhliziyo awuhlukane ngezimfonyama please hlukane ngezimfonyama please awuhlukane ngezimfonyama please
Tiki-wee.